thick and the...
Sana fukwe, sana bete, kuna moto na kunyuka
sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudangani, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo wanapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kuwenye kazi mbili. Ule mbegu na mgali kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini sema itakuwa nesari na nipana gari kipenzi nivumili. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa mauo.
Kizamani kutoa kadi na maua, wanataka mani ukilipa unakwaruwa. Unikita nani soma bubu kujikamua, unafika nani ujato masa unachanua. Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati. Mapenzi ya video hata kutoa kamati, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi. Piga chambo geto kuno na deto mache ina kapeto mache ina mobeto.
Izo ni sama za kale, sambulo mpepe kale.
Mboli mbolo mbolo wanga chikolo kolo amani ya kandoro imbo moro koro. Sanis pati skari kuru kabisa, hivi upati embi doko la tifa. Babu tale wapi baka misipa, squeezy pati atwenda kiki visa. Mpira na pele, anu na nyerere, achangedere.
La vie chez Aïe Koukata, Sabouni Kicherema, Mabanda Yakinema, Ikumana Mlema, Daimoni Nawema,
Ikonisa Matakale, Sasamanango, Sambulo Mepepe Kale, Kale, Nadina Sogiro, Chanaliana Lodi, Omeza Saibodi, Andame Anodi,
Unani Bipum Pupigie, Umeyo Ekabo Chano, Ulewewe lipe mie umeniona roba tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukaledina na kwenda kisa nywele za kichini oti za kwa zini tena na beti pasite kwa jini
izo ni za mataka meza za mbago sambulo mapepe kani lago mitabachani hili kwa jirani silipendwa akira ibani silipendwa akira ibani silipendwa
ya nini kunichunguza na ishiwa
silipendwa
na la chapati kwa maini ya umaka
silipendwa
kuto kunikali ya chini unatamati oh ya rapi masikini kuniseaki samba mafangala
silipendwa
kisa nkikajala
silipendwa
uyambo na jangala
silipendwa
ufumu kandala
silipendwa
cheni nidida mwono kututu ya netuni kisa kisaga mwono mstimu wama kufuni bongo mani yondo
silipendwa
kikinde msondo
silipendwa
magari ya udongo
silipendwa
abu waloli yondo
silipendwa izo ni sama za kani ni bumaga sana nangulo mapepe kale
Madili tasali mbaya
silipendwa
hizi zama za mafufuli tinga jakaya
silipendwa
ugombi wa mita na isi na dudu baya
silipendwa
fika tunibia madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchungu mita vini wapibambo wale watamiaji wa melini wase wa hambo ipiyo kwa pibenja mini wa mambo jambo wabete na muaporini Nadamjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
sina dembela
silipendwa
yumane chana pela
silipendwa izo ni sama za kale
sama za zamani
sambulo mapepe kale
kama ndadati munga
silipendwa
kaluma sina numba
silipendwa
kumuta dole kumba
silipendwa
yohari naka numba
silipendwa
Don't fire, fire. Shorty want $1 million. They make a wire, wire. Don't need to wanna cover out my doubt. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. He found me my love. Oh, yeah, you for there for me. You for there. Money, hide your face, hide my face, make another man begin on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put on a papa. Kilokosio, Dukucheka, Ayatumeka, Caroline, save your drama. Nadani, Coreto Popra, Ola, Ola, Mita, Lopa. I'm not yet to Kotwala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me, you're so for me. You for there for me. You for there. When you find it, I'm going to try for you. But you say, if you don't get money, hide your face. Make another man picking on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire, 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 you know me, say, if you say, make a put one like for fire. Put one up for five.